hasira kosa sina sina ga una dioniaga iman yangu ba hayamini uongo sana kosa sina sina ga una dioniaga iman yangu ba Asubuhi mefika Chozi la nitiririka Jogo unalo halijawika Ningefanya lolote Kwa ajili yako chochote Ili tuwe wote Chapo sicho nachotaka Uongo na visa Vyako sababu na visa Vyako timi na sifa Kipi ambacho sijaguswa nacho Nishapua damu mbaya Nishashikwa na wabaya Mpaka uoni haya Nizi mpaka unajibia balaba Nishakua damu mbaya Nishashikwa na wabaya Mpaka uoni haya Sina, sina, una, nionea, imani, yangu ba, ayamini uongo, sana, sana, sana. Kosa sina, sinaga, una, nionea, imani, yangu ba, ayamini uongo, Sana, 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 sana Maumivu Kidona cha Chumbi na kitosha Dawa yangu haifai Gafla mudi mekufa Gafla pose limekata Utasema lolote Mradi tusiwe wote Sijapokea Kuzako sivai vizuri Mke wako na kudhalilisha Mkeo uwe bababa Nisha kuwa damu mbaya Ushashikwa na wabaya Mpaka uoni haya Nizi mpaka unajibia balababa Nisha kuwa damu mbaya Ushashikwa na wabaya Mpaka unajibia bala baba Kosa sina, sinaga Una, nioneaga Imani, yangu baba Haya, mini uongo sana
Bar on the beat.